so man.
Nenye na mwa titi.
Ya usain flow.
Ya di titi. Timu ye kungwava mbiva.
Right.
Kapu ye sufani na kisai. Mimu jirati tap safari. Rufu watu puzi la
wakawa. Kwa tinofana tiji kwa janyama.
Andei, andei.
Kune tuma baby tunakara nyama.
Andei, andei.
Ndaka koka kasmati ke wachiso.
Zangera fantani Bia riri tizaka waiwari Ande iti notakwa nyango sinamari Saka baby Patino fara kuno nakiza Kana shisha tobatiza Kana shido pinda hati ndokuratiza Oize matiri raka wandisa Fone rake pisha wene enesi Chipsi panzimbo no shikwereti Goza tobako kwane energy Zimje aripo ano kutisa my enemy
Mbava mgiva
Right
Kapu Yesu pani na kisani Nimujirati tap safari Nufu watu puzi la wakawa
Kwa tino fara tiji kocha nyama
Andei, andei
Kune tuma baby tunakara nyama
Andei, andei
Ndaka koka kasmati ke wachiso
Sano Q-Party, mana Q-Party, Q-Party Bakange pari, bantari, tine chumba mari andi zindikini Andi nanguwa, seva ndiji futa pia Tina tanzo vata mkuru wentanti Apana jekumbu tata pinza mkia Mangu atisari mtari
Kumbure kungwava mkiva
Fight, kapu Yesu pani na kisai Nimujirati tap safari Rufu watu puzi la wakawa
Kwa tinofana tiji kocha nyama
Andei, andei
Kune tuma baby tunakara nyama
Andei, andei
Ndaka koka kasmati ke wachiso Sasa uni big tinda
Baby ujifarane, nini jifarane Hakuna kocha yenda tunahi Baby ujifarane, nini jifarane Hakuna kono enda tunai
Manga mambo uzwa tazofu utashke Mangu wakati friends atasofu tutuwake Kupangwe ndewe moku vangwe ndewe mbanje Mamu nisia ndura rapanzi Timu ye kungwava mkiva
Right
Kapu Yesu pani na kisai Nimujirati tap safari Rufu watu puzi la wakawa
Kwa tinofana tinji kocha nyama
Andei, andei
Kune tuma baby tunakara nyama
Andei
Ndaka koka kasmati ke wachiso